unajua tales of kaka sungura imeisha rabbit na singe mfika huku yani bila help ya watu wengi sana na think now I think too sana yani unajua kwa vile album ina leaflet na do credits in style kwanza na thank god kwa kunipa style god tena kwa kunipa style madangu mpendo kwa kunileta hizi sides bradangu deno natkes na kevo rude boys ile time nilitaka ku give up wali stick by my side family I was gonna produce a kalup nika kushare stage na movie star DJ Loop atasiamini ulinipa hii chance Umeni motivate, ukanisho nita hit chats My other brother from another mother Chihuahua, sante sana For the influence na maleso mzee sijahata Abbas Dubism, asante sana mzee Kwenisho kuhandle ma promoter na ma pretender Ordinary WCM, sweni my partner in crime Ade also funky sumo, asante sana Babu ze sneed family, akina DJ Wise Toxic, thank you You know you're my sis too Tessa Sante Kwa kukua more than beautiful Kila mtu wakuniamini Kila mtu waliniamini Maboyz wangu wandani Akina Nick, Clint na Gustin Wasote walinijengia track Chizi Noma na Nash E-Beat ni X Jama wangu wakiambu Vaine K.A. Jax Umeiva Gracias Tony na Jeff Majuu hizo track zenyu ni soulful Deno wa take over Goteo sote wa take over Helen una voice Maurisha una voice Lex na Chris na nine na voice number one fan kwa shuli ni show my MC ya watoshi makuzo wangu joy na jose kabashu kwa juu wana jua mambo ya dodoma kuna kulala kazi mbele tunasonga na mamtaza island kuni influence daily kupata mistari nikitembea kwa chuo mzakaloleni akina mash na drupi na kalahari jeshi akina trippy na tony majeshi yote ya smogies yetu jinsu moja massive akina chima na chrysler mad ma video umeiva sante jo Hassan wa insider, asante for the cover up Trackmasters K24, Scooby umeiva Sinajua ile bizie tulianza, lazima tutamaliza Jaco mamo, homeboys, asante sana homeboy Ghetto radio, imekuwa kaa home Akina mwafa, asante sana, robo Diana Angel alikuwa mtu wangu, mtamistu sana Kila mtu alitupa Vasco album, kila mtu sijamtaja na ningefa kumtaja Mafans wangu die hard, ma genuine, nice one Imekuwa jani ya 10 months Asante sana, tena, unajua Na kampu zile zimejenga bairo Sabu zime nisaidia kuandika mistari kuna kule Kampu za mavitabu Na kila mdu sija mtaja Mafanzi yani Au na menifikisha hapa Na mziki Mziki asante sana Mziki jo, kama ningeza kutuwa na we ni kuambia vile kunaenda Asante jo, Sneed, Rabbit Easy tu ni baadhi ya classic za kwanza Kuna classic ingine inakuja Tales of Kaka Sungura Asante Joe Thank you Asante yeah, Maze mekwa jani ingine refu Lakini ili anza mifani Mi ilikuwa fanwa chihuahua fanwa Unajua ile time ya beef season Nilikuwa nga chuo Mbaze simza heavy ile Saa nilikuwa nga na idealize Kina chihuahua loop nini Saa siku moja nini Music week 2006 Tulikuwa nga na mwafu Saa mi niko mahasling zangu Kwa lafu njua nani akakam DJ loop jo Sasa ile na shanga Etina ni aje undo loop yani unajua So, niko organize ni nifuka meet Nilikuwa gana mucho na matisho So, niko organize ni kamduya matisho katha Ile kujua na juana nini Akanambewe come through by the Kuna studio ya nituwa Sneed John atakuanzisha Alafu ni sign chihuahua nini siya kam sign So, throughout ile album ya chihuahua ya kwanza Mini likuwa round yani Alafu sana, kuna siku fulani nilikuwa tao Akanambeni aje nataka wende meet na chihuahua Alafu no mkamivo studios Chihuahua alikuwa metoka insider So, tuka meet na etao Akanambeni aje Ati, kambia mindo rabbit yani So, si tuka meet nini So ile tuka meet, yo friendship yetu ya nika kick off to right then So me, mama then nikuanga eager to record Yani tangu high school, yani sijaige studio Baka duplex, unajua wanda Hey wanda kaza alintenda anga jo Kuna time flani ningifa kurecord ngoma Alini dog yani ka dogi Lakini ena noma So nilikuanga eager nini Sasa siku moja tumetoka kushoot video yake flani ya chihuahua Which apparently ya chai toka Sadu narudi studio Na minu kiona wasi ya ni Mkonga na kick my verse nini Sasa hiyo siku makati wakaanza kunizushia we rabbit bana ukituva sawa see kick vasi yako bana we ni aje nikaambia eh onda usikia vasi yangu so mi huyu yani nikajiset proper nikapiga 16 bars unajua Chio akasema azi hizo sileza kwa pala nakumbuka poa sana tunamshozi mzee hizi ni zama mzee so ikakuwa ni aje ati bust ingine nikabust sessions hizo saizo ngome yangu ya kwanza kurecord mazel record na chio wao unajua so after hiyo nini yani album yake tukaenda tour akanishow vitu yani hiyo tour yake amenishow vitu mob mimi melan vitu mob na imekuwa hiyo ndo jani imeni let nika record album yangu Tales of Kakasunguru asante kwa kila mtu.